Sahle kancane isithando senda befika kwezegoma elisha utshelwa yini mambe emnyame nopaphekhanda usiza unganyatheli mfani yokulimaza ngishona ngisha abantu abakho ngithi babili bathatha abantu ababa kwathina ngale ngoma ngoba siyahlonipha siyabaza abantu siyaloda amamuve ngithi ngiyanibonga abalandeli bekuke emnemzane ngoba ngathi ma ngifika endimeni nangiphatha kahle emaqedeni angidlulisela kwabethu asale ekhansele nabo angidlulisela kwezalagxaba ezalagxaba zangidlulisela kwezenyoni emhlophe ngithi ngiyanibonga boskhadla nani boskhadlakazi ngokuhlala ezini noma imvula zinginetha kodwa ngathi mfana ashaya ingoma sokweseka thina boze bakubona umtshineka nogela ngiyabonga mthobeleli mfokanzobo ngoba ubhekele ihashi kuqala nokungena endimeni maqedele enza kahle endimeni bajabula abantu kumanje ngikhuluma ngiyakubonga magade aphindelela mfokababa ngokukholelwa kimi wathi mfana ashaya ingoma sokweseka thina mfana ngowakitho nangesisikulala anyakaza kancane umfowethu uzwawo anyakaza kancane umagawula wathi khuphuka lapho mfana ngithi khuphuka mfana ngithi khuphuka mfana ngithi kuleli 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 ngithi ngishayele ngoma wajabula iseshayeni somlungu mfokababa wajabula usifisa umfokampanze eshoko ukuthi emafakiza winkunzi yokukakwa mfana wami ngiyakutshela mina jabula unsundu aphansi emtshezi esikhotho thi khuphuka lapho sikhadla siyakuzwa thi wajabula usho wami mfokwambumba wajabula uthubaa mfokazulu unethezeka umfokwasibiye emuthi wathi woza amafakiza siyayizwa ingoma iyona mfana kithi ungashintshi ubambe lapho njeungashintshi mfana wakithi iyona jabula umkhulu usigabagaba usikazi umuntu ngomphambili phansi le wawohla wathi khuphuka mfana kithi sikulethi manje nakulethi mfana siyayifuni ingoma iyona le mfana siyifunayo khuphuka lapho mfana kithi ngithi ngimemeza ukuqinisela bathi uthuminithi umfokwangimba ngamemeza usakhile umfokwababa intandane eqobudaka oshuwa bathi ndikosi yamagudambo ngamemeza uzeluleka usitezi sodaka umfokwagwala ngamemeza ukwazi umbhexo umfokwamncube ngathi bafana bamgcobane kancane bafana kwazi ukuthi thina sizinsizwa siyayishaya ingoma futhi sidume kahle ngengoma emnani ngamba noma ungena umfokwababa uyakhoza nje uyakhoza nje entambweni bekhona ubunze bofu ubhasikidi ubhalansile nje ziyakhala mntanami tshelwe mina wethu mafavuke njengedangabani kengafo ushaya izibulale mawuyibona ukuma ntombe kwamanzi isowalikulindile sengihembe sikhata kosikuhlumba
Anoma vestera
Sinasa tingulu vetati sasuta suwana Skata os kutumbana Skata os kutumbana Skata os kutumbana